no mona. Ave mbona ngihamba nawe. Iya koloza. Inhliziyo yami ukudedela. Abanye no mona. Ave mbona ngihamba nawe.
I've been born and I've been out, yeah, but it's